Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Imlonko si ngiyinikela kuwena, imlonko si ngiyathoba phambakho. Ubuyile plug, uyena beka sibusisa ngalomhlabelelo phambakhe. Sabusiswa ngo Pastor Helly Coleman ethi send your word eyoqala ke o Fabian Moyeng ethi jwale ke tla horoha kala simiyoni izihambe njalo ke izintathu zilandelana isikhathi sithi 17 after 3 o'clock ngikanye no mam Nozipho Mabaso. She's in the house bazalwane uzoqhubeka ke ngale ya testimony esiyisa ilalela last week. Mina ngiyayigcina ithembiso zami mam Nozipho, ngiyayigcina ithembiso zami. Uma ngithe ngizokwenza kanje na kanjani ngiyakwenza lokho. Ngiyakwamukela.
Ngiyakwamukela nami bahle, imina manje ngikwamukelayo. Ngiyakubingelela bahle ngegama lika Jesu Kristu wase Nazaretha kanye nabalaleli bakho.
Amen.
Amen.
Mhlambe kunalaba bebangalalelanga last week, ungaphinde futhi wasipha nje isithombe sakho briefly.
Just to summarize my story, ngingumam Nozipho Mabaso, ngizalwa enqutu endaweni yasenondweni KwaZulu Natal. Ngizalwa abazali abakholwayo. Githi siba u-8 kuma wami nobabu wami. 5 girls and 4 and 3 boys. Unfortunately, sebasishiya ke amantombazane awu-3 nabafana abawu-2. Sekusele ubhuti wami omdala usisi kube yimina, kube ubhuti wami omncane. Sesisele kanjalo ke. Ngiwumntwana kaNkulunkulu, ngasindiswa, ngamukela uJesu ngisasemusha, ngise high school when I was doing grade 11 ngokwamanje. But ngalesa sikhathi kwaku standard na. Yes, ngokushintsha kwezinto ke u-grade 11. Uma ngiqeda ukusindiswa, hayi ke mase ngiphasile ke u-grade 12, ngabe ke sengihlangana ke nomyeni. Ngizombiza kanjalo umyeni. Izwi lenkosi lithi inkosi yami. Ngahlangana naye, then we engaged ukuze sizokwazi ukushada. Sashada, ngishada ngiyintombi nto a virgin ngiyongena emshadweni. Umuntu oqala lo wesilisa engithe yebo ngiyamthanda, and yena engiqale nqa ukulala naye. Ngomusa kaNkulunkulu ke ngabe sengiconceive umntwana womfana. Then uma ngiyobeletha, kwasho ukuthi izinto sesishintshile, kanti kahlehle zishintshe 3 months down the line ngiqeda ukushada. And 3 months pregnant, umyeni wami, he brought his girlfriend la ikhaya kubo. When he introduced her, uthi usiswa sesontweni. Ngimunese ke nami nginesu siswa sesontweni. Mind you bahle, uma uyogana awugani lo muntu ozogana yena kuphela. Ugana konke okuthinta yena, even umndeni. So naye ngimtreat-a njengosiswa sesontweni, kanti sekuza kwethu, sekuyistar sam. Sesizoshera naye lo myeni. And lo sisi, with your surprise, even sishada, she was there. Wazi almost everything ngempilo yami. And lokho ngikuthole after. Uma siyothenga ama ring for engagement, I was with my sayisoka phela. And uma ngiyombona ngihambi ngedwa, kumele sibe bathathu or more. Ngagcina lapho ama ring ke ayiphumi ngayodwa, aphuma abe yipair. Then ngasala ke nale eye engagement wasethatha le shelelelayo, wayeseyo ethi uzothenga ngayo, uzokala ngayo leyo umshado. Kanti uzohamba naye futhi usisi lo, bayokhetha iringi esizoshada ngayo.
Hayibo.
Yes. The way I include ngakhona lo sisi, wayengenile impela engenisile. Ngoba ngisho sikhuluma, wayivela ngitshele nje 99 ukuthi angikaze mina ngithandane nobabo wengane yakhe. Which means uyena wayithandana naye. Kusho ukuthi ubaba wengane yami, umyeni wami mina ngithandana naye as umyeni wami, yena uthandana nobabo nomyeni wami as isoka lakhe.
Yeah.
Yes.
Ho.
Siyamshera lo muntu angazi mina. mina ngazi ukuthi umyeni wami and uma sishada ungitshela ukuthi ngizoba umkakhe mina ngedwa only to find ukuthi mase ngithi ke lo sisi ke akacacise ke phela uma kuukuthi uthanda yena asiyohlukanisa kangavumi wathi uzosithatha sibe isithembu. And I told him ukuthi mina I know ngeke ngikwazi ukuba sesithenjini because ngasibona isithembu sihlukumeza uanti wami so nje ngeke ngize ngibe sesithenjini wathi uma ingamiyeka angamane afe kusho umyeni wami uthi uma ingayeka lo sisi angamane afe.
Uyazi udaba lwakho ugcina unemibuzo eminingi ukuthi if lo baba lo bekathanda lo sisi manje ufunani kuwena waya angamshadanga lo sisi wamiyeka yena and then wazoshada wena. Uyazi nje kuba nemibuzo eminingi okuwukuthi he is the only one ongaphendula ukuthi kanti kahlehle bocabangani baba. And omunye umbuzo futhi enginawo ukuthi lo sisi lo yena uvuma kanjani ukuthi ekhona empilweni in a relationship nomyeni wakho bese uyamshiya and then ashada yena. Uyazi nje angazi ukuthi isivumelwano sabo bokuyini
really
yes bafike lapho
really bash it's ngoba confusing
akekho nje umuntu wesimame okuwukuthi angajabulela ukuthi ashiwe beka in the picture and then bese uyashiwa kushadwe omunye umama eloke khona and enye futhi into emangazayo ukuthi she was always there ukhethisa ama ring ukwenza yonke into nasemshadweni
ukhona
uyakikiza wenza yonke lento so kunemibuzo nje eminingi ngayo lo mama lo yes nangayo lo baba lo. Okay so last week ke siya sagcina lana ukuthi lo sisi ya sekangenile manje ngeyinzipho nakho konke sekagcina manje sekalala even nasekhayeni lakho
yes last shadele khona ubo kamyeni wami yes
meaning ukuthi bayamazi
bayamazi and babemazi nanokuthi uyathandana nomyeni wami imina kuphele ngangazi
yeah
yes
and kwagcina la manje sokufuneka ni share the bed
yes
never touch
yes I like that one bahle cause ngo first day ngesikhathi elala embedeni nomyeni wami mina ngilala phansi lapho ngangithi ngifuna ukubona ukuthi really what's going to be the end of this move. It was just like it was an soap yabonje ngendlela okwenzeka ngakhona and umqondo wami wathathwa bahle. I don't want to lie to you wathathwa wasusa kumina ngoba ngazibona ukuthi ukuba bengisemqondweni ngangavele ngithatha umntwana wami ngimtete ngiphume nesikhwama sami ngimane at least kuthiwa ngilale emgwaqeni noma ngiyocela kweminye imizi but akwangangifica lokho kanti kuseza okukhulu la khona we shared one bed one under one roof four corners of the room
yeah
uma elala walala qala futhi wagibela qala embedeni yena wagibela futhi umyeni wami ngathi yabona ke this time angizukulala phansi ngifuna ukuzolala ngakuleli side vele ngilala ngakulona uma ngilele nomyeni wami only to find ukuthi umyeni wami wabheka ngakuyena kwawuyena usisi othi musukubheka kumina bheka kumfazi wakho waphenduka umyeni wami wabheka phezulu kwaze kwasa silele soyi 3 la impedeni mind you mina ngizelela ukuzo attenda I ended up ng attend Monday no Tuesday kuphela cause ngo Tuesday ntambama wafika lo sisi sazodlisapha naye and ngapheka ngiyamphakela ngiyabuza kumyeni wami uyapi athi angimazi ukuthi uyapi buza yena nalapho ngisho ngithi angikwazi ukubuza yena angimazi mina uzokwenzani la kanti izodlala isekisi athi uma iphuma I think waye e toilet I used my key ngalokha umnyango and ngawukhipha ngenzela ukuthi umyeni wami angamvuleli kanti vele yena uphume na uyalazi ukuthi uzokwenza impi kanti uphume nokhiye wakhe lo sisi wabuye wa unlocka umnyango wangena then wakhumula wagibela empedeni and uzolala kagezile nokgeza ubuye emsebenzini wagibela empedeni walala it's when ke salala sobathathu
ibambe lapho siyabuya ngayo le ndaba ithi ngithathe ikhefu la sisesenaye umam Nozipho Mabaso.
Reach your customers in the car, at the office, at home, or wherever they are, night or day. Through advertising with Radio Pulpit, you can reach a large, unique, and loyal audience in a most affordable way. With over 500,000 people on our various platforms, from Gauteng to the Cape, you simply cannot go wrong. So advertise today. Contact us on 012-334-1339 Or for advertising packages that we offer, go to www.radiopulpit.co.za. Terms and conditions apply.
Tapelo ya motho yo lukileng ina le matla. Tswela pele go rapelela Radio Pulpit moshumong o re o dirang Afrika Borwa le ka ntlhagamelwane ya yona.
Ish, friend, today I've been receiving calls from different insurance agents for a car. I don't even own a car. I wonder where they got my contacts from. I have even blocked their contacts.
Friend, don't you know Bobia? The Protection of Personal Information Act. The information regulator can help. This act allows you to request companies to remove your information from their databases. Bobia requires them to get consent first before contacting you, especially if you have not given them your information.
Really?
And if they persist after you have told them to stop calling you, you can lodge a complaint with the regulator. Don't expose your details on social media posts. Hide your private information. This makes you vulnerable to those who use your information unlawfully, and that's why we have Bobia.
And how do I contact the regulator?
Simple. Lodge a complaint using Form 5 available on their website at inforegulator.org.za. Email the form to bobiacomplaints@inforegulator.org.za or call 0800-017-160. This message was brought to you by the Information Regulator of South Africa.
Yo, Mam Nozipho, nanamhlanje ngisathi yo. Hayi, ngeke. Ya le yona ifuni Netflix.
Yes.
Uyazifuni Netflix ngoba into kanje angazi ngizwe mina empilweni yami.
Mm.
Angikaze ngayizwa. So, hey. Gonke lokho makwenzeka azange uyithole mhlambe uku a psychiatrist hospital?
Yo 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 bahle. Ku njoba ngithi umqondo wami wathathwa
yeah
ngasala ngize angikhoni ukucabanga angikhoni kubuyisa yonke into angiziboni ukuthi kanti vele sengine depression
yeah
I ended up ke ngiya ku doctor cause bengine kuphathwa ileli khanda lokuthi mangabe selindikindiki kube ngathi liyaphola then ke it's when ke sekuzophuma igazi ngamakhala.
Sure.
Mangiya ka doctor ukuthi ngiphethwe ikhanda and angazi ukuthi kwenzakala ini kanti vele sengihlaselwa idepression. I ended up ngeku treatment ye depression. Mind you igcina ku 6 months as per ama psychiatrists asho kanjalo. But mina iye yaqhubeka I took another 3 months on top of 6. Ngadla i treatment ye depression for 9 months. Ngalo mzuzu angisakwazi ukuqhubeka ngifunde angisakwazi ukubhala uma kushaya isikhathi sokuthi nansi ifikile i-timetable kumele ngiyobhala ngiyayivula i-envelope ngiyayifunda ngiyabona ukuthi ngibhala nini but angazi ukuthi ngibhala nini i-timetable phambi kwami uma ngabe kwenzekile ngakhumbula ukuthi no ngiyabhala namhlanje uma ngifika lapha ayikho into engizoyibhala I remember khona elinye iphepha engathola khona 19%.
Sure.
Angikwazi kwenza lutho lapho ngiphelile emzimbeni I think I was wearing size 28 uma ngigibela esikalini mabe bengichecka iweight ngangila ko 48 kg cabanga umuntu omdala kangaka ngiqhamuka kuba ko 72 ngagcina ngishaya u 48 uma ngiqoka impahla kumele ngizibambe ukuze zinga dry kimi kumele ngizibambe uma ngigibela itaxi because by then nganginayo imonto yami ngizongena etaxini ngigijima ngiyohlala eback seat cause ngibuka ukuthi wonke umuntu uyangibuka ukuthi ngaze ngaba isilima ngoba yonke lento yenzeka la ku local ngihlala la inondweni ngishadele la inondweni uhamba nalo sisi la enondweni wonke umuntu uyabuka ukuthi kwenzakala ini bekuyi sort of ibioscope umshado wami ngoba ngisho sefikile la ekhaya ifika naye umyeni wami wonke umuntu la ekhaya uma sehamba bazophuma bonke bamphelezele ulimo olukhulunywa la ekhaya khuluma abantu abazanayo ngoba ngisho kuthiwa kukhona ievent kuphi yena uzohamba nalo sisi mina mangihamba ngizohamba nalo dadu obuka mawakhe okhulise yena ngisho kuthiwa kiwe enkonzweni abantu bayangibuka nje ngiyisilima ngiyitalk of the show wonke umuntu ukhuluma nami uma ngomunye ngimbheka kanje emehlweni angilahlela amehlo ngiyinto engazeki abanye baphimisela nokuphimisela bayangibuka ukuthi yo lesi silima sifunani la uyaphi lona la akaboni waliwe ngaliwa okubuka wonke umuntu yangali indoda kubuka wonke umuntu uma ngimbuza ke bahle ukuthi yini okumenza azakhetha ukuthi abe nomunye umuntu wesifazane abumnelisanga ubumntombi bami athi bamnelisa pho yini ngoba utheme eqeda nje ukubreak virginity yami wathi uzohamba ekhaya aye kubaba noma ayobonga ukuthi uthole intombi instead ukuthi ahambe ayobonga uza ekhaya kithi sengibelethile uza ne girlfriend yakhe
ene phela la sikhuluma ngom archbishop bazalwane
yes
sikhuluma ngomholi
umholi webandla
webandla
yes
and then manje he angithi lo baba lo mokuqhubeka lokhlukumezeka obhekane nako wagcina umyeka ngidivorce
yes ngacina ngimshiya ngayohlala ku separation for 5 years ngizitshela ukuthi mhlawumbe uzobuya azange azabuye kwathi kuka 6 ngavele nga apply le divorce
and wayamukela
wayamukela cause yize engezanga ngoba kunalezo nsuku ezithathwayo before ukuthi sizomseva ngamaphepha bese kuhlalwa izinsuku ezithile kulindwe le response he didn't respond emveni kwalokho aphinde anikezwe usuku kube nezinsuku ezithile kulindwe le response he didn't respond also kwaze kwafika ilanga le divorce I was alone with my lawyer yavele yaphela kwaphela umshado wami ke I received i decree of divorce ngahlala naye ngasitshela ukuthi hayi ke anyway sengikhululekile kanti ila engisazocindezeleka khona kakhulu ngoba manje ngibuyisa yonke lento eyenzakalayo kumina ungathi kudlala ifilm kwenzakala invele ngempilo yami ngagcina ngizikhohlwa ukuthi who am I
yeah
kwaphela nya ngonozipho kwaphela nya uma ngithi nya yo bahle you won't believe
yeah
angizazi noma makunama events ukuthi kumele ngiye uma ngifika lapha yangubani kwamanye ke uzothola ukuthi ukhona naye uma ngimbheka yo kube ukuthi kwehlinye embezi nje one way usingaphila osizini yabo uJabesi uma izozala umntwana ethi ngimzale enhlungwini kumele ngabe sikhuluma ngobuhlungu yo ngangiphila nje lo mpilo engazeki
so
mind you angixoxele umuntu I eqaleni ngaxoxela usisi wami ngangimlama lokho ngimtshela ukuthi kukanje ngithi ungatshela mama wami no babo wami because ngiyazi ukuthi uma ngeke ngabatshela ngizobalemaza for the rest of their lives uthe maseshona no sisi wami ngasala ngedwa akunamuntu engimtshela ukuthi kwenzakala ini ngihlezi nalento ngikhala imini nobusuku njalo nje kumqamelo kuyiphilo yami ngibeka ithawula ngoba kuzosala imanzi limanzi inyembezi limanzi amafinyila limanzi amathe ngilishintshe ngiphinde ngibeke elinye 24 hours of the day angilali angozeli angidli angina appetite uma ngibona umuntu angazi ukuthi ngibona yini especially uma ngibona umuntu wesilisa ngangivele ngishintshe i-direction ngibaleke ngisaba umuntu wesilisa hayi ke angiphathi mangizobona ogqoke lezi impahla zabo zasesontweni ngimbukeza lapha ngithi angifuni ukuhlangana nalwa umuntu ngishintshe i-direction uma kudlala ingoma le abaziculayo idlala eredweni ngangicima cause ngendlela engangihlukumezeke ngakhona yes
manje ke fast forward
yes Dalia
yena the same person okuwukuthi wamshiya ngenxa ukuthi ngenxa yempatho engekho kahle but ke wabuya futhi washada naye
ukuthi 5 years after sesidivorcile waqala wasenda ama message
after 5 years
yes
kuwukuthi bekathulile sonke lesikhathi
akuyona leya mnyaka ngifaki leya ye separation
So
emveni nje
kokuba se 10 years
yes
ingani uyayinakekela
akayazi nokuyazi ungaze ngafika la khona ek 10 angikhona kuyondla ngoba manje sengihambile ngayo apply le bond angisakhona kuyondla it's when guy went to court ngamfaka ku maintenance waqala lapho kuyondla uma esefikile ngoba bambiza awu yazi bahle wathi uhola 710 bani ngizoyigagula imali ngoba anginandaba nayo yathi manje kwakuyimuntu wesifazane yambuza ukuthi uhamba ngamalini uma ngabuye emsebenzini washo usala namalini washo wayesethi ke thatha lo 500 rand wondle umkakho nengane yakho usale nalo 200 rand engavumi yathi manje uzokwenza lokho angithi is this still your wife wathi akuse yena wahamba wathi is it still your wife yes or no wagcina ethi yebo esholo phansi waqala lapho kwasondla ngalo 500 rand kuthe mase kudlule iminyaka ngoba bebethe kwa maintenance ngibobuya ngabuyela ke wagcina esesondla ngo 1200 rand even today uyangena nje lo 1200 rand ngithi lo uyabonakele awamasudam nomntana nami ukuthi sicoba ngani sikeza ngani eziwazi ukuthi izinto sezibiza kangakanani still namanje ngisayithola lo 1200 rand enkantolo how can ukuthi ungondla umntana akho umuzumondle ngenkantolo wondla umfazi wakhe enkantolo kusho ukuthi awubafuni vele ubani obondlayo wondla leza ingane zabanomanya omama ngoba he ended up told me ukuthi laba abanye omama beyingane ngoba akuyena yedwa lo sisi nalapha ya unengane nalapha unengane nalapha unengane omama bengane bavele bamfaka ku maintenance
so uzalisa awusekho ku picture
uyazalisa ezinye nje ngibone ngoba ke esebuyile ke wazocela uxolo saphinda ke sashado kwesibili bahle yabo leyo ke hayi vele ngihlekise nami ngijabulise ngoba ukuba kuthiwa angizange ngibuyele for the second time namanje ngabe ngisathi ukuba ngeke ngazama ukuba ngeke ngazama ngoba ngazama hayi ngenele mangathi uyabuya futhi manje oh no sengambizela nanamaphoyisa ambophe yes
so mina zoshata futhi kwesibili nishata nihlezi iminyaka emingaki
nishata uma esebuyile ke uyabhizi ukucela uxolo bese kuthi ngo 2012 kushona uma wami ezazomncwaba bese ngithatha ubaba wami akuzwe konke lokho nokuthi ngizothatha ubaba wami because kwakuyizivumelano sami nabazali bami ukuthi ohamba yoyedwa yedwa ngiyamthatha sengizohlala naye kuseya phone kunjani ubaba ngithi hayi u right athi ngicela ukuzombona it's when he got the location ukuthi sesihlala kuphi wangenisa ngobaba wami libele uyangicela ke manje kubaba wami ucela ngimxolele from 2012 ubaba wami kuthi ngo 2015 athi ay amandla yangiphelela manje impilo ayisekho athi sengiyahamba ngithi yo baba uzohamba ungishiye nobani athi ngizokushiya nomkhwenyana December 2015 bese ngiyamxolela ke umkhwenyana wakwakhe azi kubaba uthi sengimxolelile kanti ngo January 2016 vele ubaba wami usezohamba ke ngenxa yenkolo yami ke bahle angikwazi ukuthi ngivele ngihlale naye kumele siphinde siyoshada ngidivorcele abantu bazile sekumele siyoshada and futhi umfundisi wami ngifundisa unkosi by then naye washo kanjalo ukuthi kumele sishade sazoshada ke ngo 2017 sishada nje asibekelele imali okwangiphoqa ukuthi ngihambe ngiyokwenza iloan ebank sahamba sayoshada eOmeda Hall iholo la siswami okanina wami umshado ongakanani bahle lapho ngiinvite wonke umuntu I was so excited ukuthi okudliwe isikhonyana kubuyile and kuzobuya kuphindiwe ngamema bonke abantu ihall iaccommodate more than 500 people but according to the tables and chairs safaka sathi 500 you won't believe abekha bakhapi lapho you won't believe ukuthi kuma passage kwalandwe itulo kwazohlala which means abantu babe more than 500 umshado womhlaba ongemuhle kanje lowo ke iwa ngo 2017 November 11 hayi ke kwathi ngo Sunday wakhona kade sishada Saturday Sunday
ngicela ukubuza uphilo yasisi
akabange seza owangitshela ukuthi sewahlukana naye ngoba ngambuza ukuthi uphi umaka bani ngoba ngiyazi unobani uphi umaka bani athi bonke labo angibonanga ukuthi bangaba bafazi uwo ngaba umfazi wami
hey ya bokuyichama lo baba
ubuyo manje ngiyabona ukuthi unalo moya lokho engithole after ukuthi oh ube hangi banalo moya wokuzodestroy ngempilo yami but ngamandla kaNkuluNkulu this is what I praise even today ukuthi amandla kaNkuluNkulu sustained me up to now.
Wow.
Sashada sithema siqede lapho Monday wakhona ubenza ama call engingawaqondi uthola ukuthi uphandle ngiyambuka efasena kangiboni uqala zaqala bese kuba ne call azoyenza uma nginaye kunama calls azothi like kufona wena bahle angithi khona la ifonini yakhe uzovela athi bahle akhuluma nawe bese kuzoba nama calls azothi mayingena athi okay Okay avala ucingo ngimbuze ngoba ngaleso sikhathi bese nginamandla kwenzakala ini la ngisase lapho my sister lo ngithe uma ngibuya udaba lami seseltrenda wangisendela imessage engakanani wathi vele kwangewona umshado kwakumasigcozi
ha
yes wathi umasigcozi wathi angithi wena uvuka sikhulume lapho deep down in my heart mina ngifundisiwe ekamereni bekuyibedroom yam nomyeni wami not yamacala ngoba bekuthi makhona ngifuna ukuxoxa naye ngithi asiphume ese restaurant ngimbuze lapho ukuthi kwenzakala ini which means uyena futhi osangidenta kuma girlfriends wakhe and ngiyamhlonipha bahle angimbizi ngisho ngegama ngimbiza ngesithakazelo ngimbiza njengo third person ngithi ubaba angisho ukuthi baba ngithi ubaba ubefuna kwenzakala ini ngimbize nangesithakazelo
Wow.
The way bengimhlonipha ngakhona indawo yakhe bekuyindawo yakhe bengayishare namuntu ngendlela engifundiswe ngayo nami ngikhule ekhaya kukhona ubaba kukhona uma asazi ngisho inganza ngaphandle sazi nje ifamily kanje and yena akakhulanga naloko engangithi kuyena uyabona yini ukuthi lento yokuthi ungakhuliswa ubaba wakho noma wakho ikulimazile asambe siyofuna usizo lengqondo athu right yena kumenza ngalutho konke lokho right siqhubekeke nalama calls ke a strange kanti kuzothi ngelinye ilanga bese kungena imessage silele kwase kusekuseni I hope ulale kahle inano heart bese ngithi baba akekho umuntu ongakusendela imessage nje ubandlo hayi umunye ubhuti esisebenza naye
ngo heart
ithi I hope ulale kahle ngigrap inumber ngifake efonini yami ngiyambona lo sisi ngithi bese ngiyamkhombisa ngithi awu bhe uyabo lo bhuti osebenza naye ave ithanda bo intombi yakhe wena uzokwenza nini lokho ukuthi ungibeke as your profile picture athi ngingamuzi ukuthi uthini kanti enye intombi yakwenye ibranch kulibandla la ubishop khona
ha
khona futhi la ebrentshini akuyo khona enye intombi futhi athandana nayo leyo ke agcine athume sethandana nalomfazi womuntu ahlezi naye as we speak ahambe kumina ngomhla ka 2 August ngo 2020 wathi kunikeza space ngiyezwa kuthiwa ngo December owakwadudlule it was 2019 yes or ngawu December ka 2020 kuthiwa yona ke lentombazane ixabane nalo sisi babangayeni ukuthi why lo sisi adrive imonto yakhe Uyabona ukuthi ukuba bekuyintombazane sesontweni ibizo ngabe inandaba ngoba izothi anyway umambani usiza ubishop ngaleni imonto yena udriver le the very same sister ke lo ke abese hambe seya kuyena I bought a car I gave ngamnika ngathi mangimfonela ngelinyanga akangitshelile nanokuthi baphuma la eGoli babuyele emuva manje bese yazi bengimfila lo baba bengimfila bese ngiyamcheka ngithi ukuphi ngivele ngithi kena nampa be tracker bethi imonti ihamba la engingakaze ngihambe khona ukuphi asho ukuthi ukuphi hayibo usubamba ucingo uya driver avela athi ku driver u amention lo sisi asehlala naye umfazi amthathe endodeni
akutshele straight ukuthi
ku driver athi ku driver u amusho lo sisi
Hayibo.
Lo sisodelelayo bese ngicela kuye futhi umyeni wami inamba yakhe ngithi ngicela unginikeze inamba yalo sisi anginike. Bese ngiyamfonela lo sisi ngithi ngicela sikhulume njengabantu besifazane kwenzakala ini. Hayi angadeleli kanje usisi wabantu. Angangideleli kanje bese ngiyamhleka ngithi one day ngizokutshela ukuthi bengikuhlekani.
Yeah.
Even today angaze ngimtshela. Ngithe mangiqeda ukuyokhuluma ke one of the radio stations selithrenda kakhulu kudaba lwami. Naye wangisendela ivoice note, "Wathi ufunani? Usafuna ukumbuyisa yini? Awuboni yini ukuthi kwalile? Akasakufuni." Kwasho ukuthi angisasho lutho kuyena ngoba nakhona la ngitraini ukuthi ozokomenta negatively angimentertain. But manje ngizo entertain umuntu ozokomenta positively nalo ozodinga ukuthi ngiphume kanje njani kulesi simo because ngizwakala ngisho ngikhuluma manje ukuthi I'm completely healed
yes yeah
manje ngisiza abantu bahle athi umuntu akhale angifonele asho udaba lakhe ngimtshela ukuthi uNkulunkulu khona and nawe one day uzoba kulesi stage engusona ukukhulume ngodaba lakho bravely usiza abanye yes
Mamno Zipho njoba ngithembisile ke ukuthi sizobanikeza ithuba today ukuthi ba bakhulume nawe abathanda ukuthi mhlambe ba comment or unombuzo ingcingo sivuliwe bazalwane andibuka isikhathi ne sisalelwe iya plus minus 15 minutes so ngawusebenzisa lo 15 minutes ukukhuluma ke noma Nozipho 012334 1322 ungasebenzisa ne WhatsApp call ku 078 140 078 and uma uthanda ukuthumela i-text ithumele nge-WhatsApp ku 082 0891-657-2729. Ungayi sebenzisa nagu Telegram and SMS o 37871. Zivuliwe incingo 012-334-1200. Sawubona dumelo semoyeni.
Khosaza.
Kali mambo.
Ngiyalele kumfundisi Mabaso. Siyabingelela mfundisi.
Hello, hello sithandwa sezulu, uyaphila?
Ngiyaphila. Mfundisi, le voice yakho lenhle leyo.
Ah, Nkosi yami inogcobo.
Lomlo yakho mfundisi, ngathi linani bathi ni umlomo mlandi lo wakhupha esigangeni.
Linogcobo.
Nomuntu avela atheke kuwe mfundisi.
Ngimeme ngizoshumayela la ukhonza khona.
Yimva kancane ngizothatha amanamba angathatha ngaleviki ephelile mfundisi.
All right, sithandwa sami, all right.
Mfundisi, nawukhosazana nabalaleli beRadio Pulpit umsakazo wethu indzaba lethu ithokotisa.
Phezulu ngoRadio Pulpit phezulu.
Yeah.
UJesu mekhuluma laphaya ngenxathi incwadini kaMateyu 9. Amagamanye angazi uthathe isikhathi eside, ngazifundisa ukuthi uma ngikhuluma ngathatha isikhathi.
Yeah.
Uthi nethwalo ijoko lami.
Oh yes.
Ngomnyaka ka 1980 leswi nge lembe ra gidi madzana nkayi makumenungu 1980 ezo naserega rivali eRussia wabulawa makholo maningi kakhulu wabe sekubekilanga lokuthi kushise yonke into leyimacondana nenkolo wabe lapho emhlangano baboshwa umisa omunye wathi untondi. Bamfake nje bamphipha iBhayibheli ukuthi makalifunde. Wathi salifunda bani lamazi athi nithwala ijoko lami.
Oh yes, ngoba lilula.
Ngoba lilula. Uma umuntu noma ngaba yibishop noma angathwala ngejoko.
Yo!
Impilo angeka bekholwa, angeka bemzalwane.
Noma nga imitate angeka zakholwe.
Angeke.
Yakuzwa baba.
Kanimambo kozozana ngithathela kwani?
Kanimambo. Siyabonga baba. 012-334-1322. Ungashaya ke ukhulume nomam Nozipho. Ungasebenzisa ne WhatsApp call ku 078-078-140-078. I WhatsApp call ke leyo and uma uzoshaya straight u 012-334-1322. Ungathumela ke nomyalezo nge WhatsApp ku 0826572729. Ngicela ubuke futhi isikhatsi sakho ngoba ngiyazi ukuthi abanye bazoshaya sokusela 2 minutes bafuna ukuxoxa nawe and isikhatsi singekho enough.
Yeah.
Sawubona dumelo semoyeni.
Sawubona.
Hello Tali, hello Sandwa Sezulu.
Ngiyaphila.
Ngiyaphila Tali wami, unjani wena?
Ngiyaphila, lunga amaphisizela, ngilalela udaba lakho la.
My lunga.
Yes, yeah. No, I just wanna say you are a real brave woman, eh?
Yes, indeed. But khona la ngidlule khona. Angivelanga nje ngaba brave. Ngithatha amasikazi njengamanje lunga ngiwenza masters.
Lunga?
Yes, mama.
Okay.
I just want to say hey, thank you for your enthusiasm and everything.
Okay, you're right. Utshela umfundisi wakho angi-invite ngizoza ngizoshumayela ngelinye ilanga ngize ngizotestify.
Okay, I'll do that.
Thank you so much.
Love you so much.
Love you too, Lunga. Siyabonga. Okay, kune voice note lana ngicela silalele.
Sanibonani studio.
Hello ma.
Oh, kusiyam siyabonga mama, siyabonga bahle. Yazi siyabonga ukuthi nivulele lo msakazo sithola indaba eziso. Ngiyabonga kakhulu uMama Ntombi Springs ngimamele from last week. Ngaze ngam WhatsApp mama ngathi yazi uhila abantu abanengi. UNkulunkulu anibusise. Yazi anibusise. Ngiyabonga, siyabusiseka kakhulu. And God bless you.
God bless you too, Mama. Zivuliwe incingo bazalwane sino 10 minutes ukuthi ke ukhulume la nomam Nozipho Mabaso njoba ke bekalibeka udaba lwakhe and ngiyazi ukuthi usese nemibuzo I chance yakho le ukuthi ubuze imibuzo like for instance ukuthi mam Nozipho why bobuyela kulomshado and bowuhlukunyezwa and even for the second time waphinda wahlukunyezwa but njoba usho ukuthi you know sometimes lento yokuthi uzobe uthi mara mhlamba angilwelanga enough umshado wami and uzoloku unabo eish ngoba ngiyenze lokhu nalokhu but for the second time mobuyela and then mophela futhi umshado kwesibili awuzanga usoba nemibuzo or izinto eziningi onazo la engqondweni ukuthi mhlawumbe ngoba ngenze lokho nalokho ngoba kuye kwalunga ngoba ngiye ngaba umfazi oso ngoba kuye kwalunga so ngiyacabanga ukuthi for the second time bekunikeza manje I
bigger picture
yes ne clarity because sometimes angithi ezinye izinto ziyahenga uba nemibuzo eminingi and awunazo impendulo so I think kuyo second marriage naye the same person uye wayithola yonke imibuzo okuwukuthi boyidinga and then bese uyayivala manje lento uyayivala completely ukuthi bona ngiqedile angisamfuni empilweni yami
lalela ke bahle kule preparation before kushaye umhla ka 11 November 2017
yeah
ubenza izinto like uyazisola
yeah
Uyoyo bekumyeni wami yezwa yini unkosikazi la sahamba khona naye ang introduce nangunkosikazi wami nami ngisho ngithi nangumyeni wami even ebandleni la akhonza khona abasangibizi nangomake womntanami sebengibiza ngomambishop alikafiki nalolusuku lokuthi sishade sengumambishop ubenza yonke into like akuzuphinde konakala lutho
ngicela uyibambe kanjalo sawubona usemoyeni
Yebo sisibahle yo sisibahle yo le topic leyo so iminyenza kube emotional
yeah yeah
sithandukini sizishathe niyo ngoba baba abasindisi aphamba kwepipiti sisibahle ike yangenza kalona umuntu leyo kubaba amile kupipiti wathandana nosifuni umama oku ikhomiti bathandana kanjalo uzo kuplena umshado behind me kuzokushuda uthi uNkulunkulu uyomphila lo mama loyo kuplena umshado behind me uyakhuleka lo baba noma bekufuneka uthi uNkulunkulu uNkulunkulu ngikele ukushada lo mama lona ni wonye widow okusho ukuthi kwake ashada ay widow kumele kumina ngise ngaxolele yenza kumama ngaxolela waxolixola ngaxolekha soze sikhulumisana nalo sisi loyo kanti ngixolela kanjalo ngiphendukisika uyabona siyakokobeswa yaphinda yabuya le nto sibahle ngithuko ngisathukwa nanamhlanje ngibiza namagama ngikuthi ine kube uNkulunkulu asazi ukuthi wajika kuphi wona masibe
Hey. Mm. Oh. It's so sad bahle.
Yo.
It's so painful. Lalela bahle sithandwa sami olwami udaba njengamanje ezilubhlungu lunjalo alisangikhalisi but uma ngizwa umuntu wesifazane ekhala ngiqala phansi ngikhale nami yo it's so painful I so wish uNkulunkulu ampolise uma akampolise then aphile yabo nje bahle nje obekhala definitely kuzo developer I stress I depression emveni kwalokho uzoba ne heart attack
uyazi sometimes abantu uma bethi kanti abo baba why basizonda kangaka uyayibona ukuthi ezinye zale inkulumo zibuya kuphi
yeah
ngoba umuntu ukuthatha la ukhona mhlawumbe uyayiphilela I life yakho I right
akiyekisa umuntu obezokuthanda kuvelo wisha kubize ngo queen kanti ufuna ukuzodlala ngawe
hey
And oh. usuke demonic lo baba usuke thunywa uSathane ezo destroy ngempilo yakho but uNkulunkulu akavumi ngempilo zethu
I wish ukuthi abo baba okuwukuthi baya bahlukumeza abomama
ukuba balalele
balalele and then bezwe ukuthi I pain ingakanani
siselapho bahle
yeah
you won't believe ukuthi mangibuya kuloya radio station for the first time ngangithintwa bobaba abakhala njengoba ekhala lo mama uhlukunyezwa umkakhe ngithi life is not fair why uNkulunkulu engasihlanganisanga kanti angihlanganise nomuntu ozongithanda ngimthande kuvele uthola umuntu ozodlala ngawe wena udeposit lonke uthando lwakho kuyena kanti yena uzodlala ngawe
eish uyazi uinvest ama emotions
everything
and akukhoneki vela umuntu momthando uzo investa konke
everything and uprioritize ngaye ushiye umndeni wakho uma becela something abakini awubaniki but uma kuzoqhamuka wasemzini ecela something ukhipha konke nobungeni yakho
angazi ukuthi le voice note ithi ngizwe Oh bekazama ukurecord I don't know what happened.
Okay.
Ya yeah, uzobuya futhi ngayo le voice note. Hey, Mamnozipho ngibona
so
isikhatsi sethu la. Yeah. So amazwi akho nje mhlambe sivala lengxoxo ungathini kuwo wonke umuntu olalele.
Ngifisa ukuthi ngizocela uqala ngabantu besifazane.
Yeah.
Ngifisa ukuthi bantu besifazane as I'm old as I still usaqhamuka mina indoda ingishele. Ngenxa yokwazi ukuthi uzoshela mina nje unayo umuntu wakho oqondile okwami as umuntu wesifazane kumele ngingavumi ngoba once ngavuma ukuthandana nalendoda vele izofika lapha ekhaya i-iltreat umkayo aphume ngingene mina akazuqhamuka omunye futhi
yes.
So bantu besifazane let us protect one another let us love one another asisupporteneni ngayo yonke indlela sithandane bese ngizothi kubantu besilisa bantu besilisa senisihlukumezekile sekwenela and kungedala Jesus Christ is coming
yeah.
Uthi uJesu eBhayibhelini uma kiwe emshadweni indoda inhloko yayo uKristu inhloko yomuntu wesifazane indoda bese lithi umuntu wesifazane ukunqanela kwakhe kuyoba sendodeni so bobaba bhekana noKristu nikwazi ukumela amakhaya enu ngoba uma sizolimala as a family vele mase ngilimalile mina ngumama ekhaya nabantwana bazolimala automatically bazolimala emiqondweni bazokhula abantwana bese sithi kusasa amaphara bese sithi kusasa umntwana akakhona ukufunda kanti lesi simo esimlimazile
yeah.
Abantwana bethu asibathande asihlale njengama families uNkulunkulu ufuna ifamily ezokwakha icommunity ezokwakha ibandla ezokwakha sesilindele manje ukulinda uKristu
yeah.
Ezolanda ibandla lakhe yonke lento iqala ekhaya
yeah.
Kubaba nomama please asithandaneni iBhayibheli lithi nje ngisho sihamba emhlabeni abantu bawusazi ngokuthandana ukuthi singabafundi baka Kristu isibili uJesu yabuya kungedala bahle
yeah.
Uma sizothola simahlaphahlapha sinje kusho ukuthi uJesu akazukulithola ibandla akubuya uthando lolwaqala lolwasendulo kuthi noma kukhona okwenzileke wena ndoda ake sithi ngiyavuma kuba umyeni wami ke ubechitha but akangiprotect eintombini zakhe hayi ke lokho bekwenzwa umyeni wami zonke intombi zakhe bezingedelela zingangazi noma ukuthi ngiyini ngideleliswa kubani uyena ozitshela ukuthi angilutho mayifika kumina avela ngikhohlisa even kuukuthi kuse familyini mina umyeni wami ke nje ubengashona ukuthi inkosikazi but abakoti abagane abanye obhuti ezifu ku right endlini athi kubo inkosikazi emkami but kimakasho ngifila kanjani ngumuntu wesifazane kuyindoda yami le mina mangifika e familyini yakithi ngithi nangu sibarweni nangu umyeni wami nangu baba kasibani bani uyayibonja lento ukuthi iphambene so engathi nje amadoda kulesi sikhathi angabambana noKristu kakhulu kancane nje bahle kunomunye umfundisi ebesisemingcwabeni uthi uJesu uthi kuwesifazane ofelwe indoda uJesu indoda yabafelukazi kubantwana abafelwe uyise uJesu uyise wentandana kodwa makufi indoda kukho la kukhulunywa khona which means indoda imele uKristu ekhaya
amen that's powerful
yes
wow okay asifunde nawo umunye umyalezo greetings made servant of God we are blessed about Mam Nozipho She is a heroine, really. At the same time, it's a wake-up call to us as men who claim to be saved, that be sure to be saved. Don't claim
yes.
to be saved yet. You are not. Instead, you've got your wrong motives, whereby you're wearing a sheepskin while wolves inside to devour women's lives.
Ngiyajabula
ukuthi lo myalezo
uphuma kumuntu wesilisa.
Yebo.
Yes.
Nansenye I voice note.
Hello ma. Hey. Hayi mhlungu le ndaba sanibonani isikhathi sesambile.
Yebo
ma. Yeah. Hey mama siyabonga ukuthi uNkulunkulu uye wakukhonisa. Noma kunzange kube lula kodwa lo baba uyagula nasabizwa ngobishop nje ibandla lelo ngibandlela injani lino bishop okula kangaka uye waphawula indaba yokuthi ungathi akakhulanga anwabazali that is the root cause yalento ayiyo udinga usizo ubaba nangaba usaphila impela amen
Yeah, ungakusho vele ukuthi hayi cha kukhona nje okungekho right because umuntu angeke athu yakuthanda and then ekugcineni bese ke ukunikeza le treatment akunikeza yona and afake nabanye abantu emshadweni but mamnozipho mina into engijabulisayo ukuthi upholile
ngipholile sithandwa
iyona into ebalekile ukuthi uphole ngoba uma upholile uzokwazi ukuthi lo luthando olukhulu onalo ulinikeze omunye umuntu ya ngezinye ikhathi uthola ukuthi abanye abantu bayasafara usafara because of omunye umuntu ngoba uzongena mhlambe kumshado noma angene ku a relationship angakapholi so siyambonga uNkulunkulu ngawe and nangalobufakazi ukuthi nje singabomama asiqapheleni and nama I believe with nama red flags beka khona
amen
uwabonile yes, but uyazi thina abantu besimama angazi ukuthi sidalwe kanjani uloku bona ukuthi mara something is not right man and after bese uthi mara yazini bekukhona man lento mara ngingakwazi ukuthi ngichaze or ngibambe I believe ukuthi you are ama red flags okumele yes. siwabuke and then bese ubuyela futhi kuNkulunkulu uthi baba uma kukanje ngilungise kanjani ngingene ngime kancane okay ithi bekune phone engenayo la bengithi ngizotshontsha mhlawumbe 5 minutes ngala ngiyazi ukuthi balindile abafundisi abazongena emva kwakho kodwa ke uhambile ithi ngindlule ngala masinya mam Nozipho bese ke uzosinikeza ama details wakho ukuthi utholakala kanjani
okay
all right
fumana inkuthazo imihla yonke sikhona ku Facebook ngena ube ngumhlobo nawe iRadio Pulpit Facebook yeyo luntu lonke
ya mhlambe ke uye waphuthelwa ile nkulumo noma i testimony ka Mam Nozipho ya last week ungayithola ku podcast ya iya ku Google Radio Pulpit website www.radiopulpit.co.za even naleya namhlanje bese uya la kubhalwe khona podcast angithi uzongena ku website and then kune box elithi podcast kuloyo podcast uya clicker and then moqeda ukuklika kunelinye box o la elizo la kuzomela ubhale khona ukuthi yini oyisearchayo so uzosearchakele program uzothi jula ngezwi iyo uzotypa jula ngezwi and then izokuvezela zonke inhlelo and then bese ufaka ne date namhlanje ingaki yi 3 zaka March if ufuna specifically le uzothi jula ngezwi 3 March if ufuna ya last week kanjalo kanjalo wonke ama program owadingayo iya ku podcast uzotypa igama le program utype ne date ye program oyidingayo Mam Nozipho utholakala kuphi
Mam Nozipho yatholakala ku Facebook Nozipho Mabaso Mabaso TikTok @nozipho.mabaso Instagram nozi.mabaso bese sibuya keke WhatsApp and calls 083 4342 830 ngiyatholakala ke khona lapho ke but ke nje bahle ukutshontsha i second abazalwane nabalalele abaye lapha ku acts la khona kuboshwe uPaul noSila athi ke uPaul ememeza ngezwe elikhulu athi ungazibulali sikhona sonke
Amen. Amen.
Amen.
Sho, Mam Nozipho siyabonga nje ukuthi usiphe isikhathi sakho. Yazi u drive usuke le e Newcastle.
E Glencoe, ngiyadlula e Newcastle. Yes.
Yes, uzo ufike la e Pretoria.
Next to Dandi.
Yebo, uyazi uzoshare le testimony enamandla and I believe ukuthi
khona bazophila.
Yes, yabona lo mama lo obekhala.
Eish.
Definitely sure I healing yakhe iyaqala
today. That's it. That's iyaqala
today. Day and ekugcineni uzosithatha isinqumo and kuzobe kuyisinqumo o angeke ayisole ngaso ukuthi hey ngoba ngiyengenza ngoba ngiyengenza kanje ngayenza kanje so mama akukho la eBhayibhelini lishoyo yebo uNkulunkulu akayifuni divorce kodwa akafuni ngathi futhi ukuthi sihlale emshadweni lapho sizohlukumeza sihlukumezeka khona into I believe ukuthi umshado yila kumele uthole injabulo khona uthole iprotection uyazi nje ube hey kube mnandi
ngoba umshado uresemblisha ibandla likaNkulunkulu lilinda uJesu ezolanda
yo siyabonga kakhulu ithingi kuphelezele la ngomhlabelelo kaBuleng March ethi mnini mandla onke selishayileke elesine ihora imzuzu ngathi nje 8 after 4 o'clock kulesi sigaba sizongena kwi discussion yethu kanye nomfundisi uJustin Matli sizokhuluma ngamandla omkhuleko the power of prayer lingasuki iphondo ku AM 657 siyabuya ke
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Mamela inkubo I heart to heart no ayanda nemem. Khoko ngolwesithathu ukusukela ku 12 to 3 p.m. Sishukuxa ezempilo ezokuhlala nezoluntu. Sithi chatha nomculo othomalalisa inhliziyo vuseleleka ku heart to heart Congo lesithathu ngo 12 to 3 emalanga mamela ku Radio Pulpit 657 AM okanye ufumane i podcast ku radiopulpit.co.za.
Did you know you can listen to your favorite programs whenever you want? Check out our podcasts. Listen to your best love presenters anytime, any place. No need to miss out on your favorite programming. It's just a click away. Go to our website at radiopulpit.co.za and click on our podcast page for a variety of content at your fingertips. Yes, Radio Pulpit is still your daily companion.
Be doers of the word with 657 AM Songs of Life. You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.